I don't wanna give you true love again. Yeah, umkwano gwonze nchagulina. Yeah, ah, kangu siwe mukavera. Guleke gugage oba guvunde. But I don't wanna give true love again. Weno zende kagwe nawe. Ebintu byokoze bingi nawe. Ah, I don't wanna love again. Weno totandika. Ebintu byakule magwe nawe. Ah, I don't wanna love again. Omutima wagumenya. Nulieli de wande kagwe nawe. Ah, I don't wanna love again. Ebyo byomenya gwe nawe. Omutima no guhyuza gwe nawe. Ah, okimanyi biyamba gwe. Omukwano ngulina mungi. Songa gwe ngukuwanze nange. Ah, okimanyi biyamba nze. Kale gwe no tosalwa mukwano. Olina mungi go tosalwa. I don't wanna love again. Omutima nagukuwa mukwano. Olaba munje ogulina. Okuwa buli omwe yogwosanze. I don't wanna love again. Yeah. Okoze bingi nawe. Onkoze bichamu mubungi nawe. Songa mukwano gwoninanga nkwewadde baby nkwesonyi yenge. Byakule magwe nawe. Ah, I don't wanna love again. Omutima wagumenya. Nulieli de wande kagwe nawe. Ah, I don't wanna love again. Kankuleke nkweso nyue. Ebyali wombiera bire. Mikwano jenjeso nyue. Ebyali wombiera bire. Jena kusanga nera bireyo. Ebyali wombiera bire. Kankuleke nkweso nyue. Ebyali wombiera bire. Kangu siwe mukavera. Guleke gugage oba guvunde. But I don't wanna give true love again. Weno totandika. Ebintu byakule magwe nawe. Ah, I don't wanna love again. Omutima wagumenya. Nulieli de wande kagwe nawe.